Kumakuru y'iki Rwanda tuyafatiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ihuriro Nyarwanda rishya rikorera hanze y'u Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi New RNC ryaraye risohoye itangazo riregamo bamwe mu bategetsi b'u Rwanda icyo ryita genocide yakorewe Abanyarwanda b'Abahutu. Ni ku nshuro ya mbere umuyobozi w'iri huriro riherutse kwicamo ibice bibiri, Dr. Theogene Rudasingwa ashinja ibirego nk'ibi bamwe mu bategetsi b'u Rwanda yahoze akorana nabo mu myaka itandatu ishize mbere yo guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Navuganye nawe ntangira mubaza impamvu basohoye itangazo muri iki gihe.
Uko uyu muryango tumazemo imyaka itanu wari uteye wa RNC, habayemo ibintu bya compromise bituma hari ibintu mbese wumva mutumvikanaho, ukavuga utereka mbende cyawe wenda ikindi gihe kizavuka ku buryo twabikora. Kuri bamwe rero muri twe nkatwe twasinye iri tangazo, ubundi twari twarishyizeho censorship mbese kuniganwa ijambo. Ubungubu rero kuva twitandukanyije n'abari abo twatandukanye nabo twumva igihe ari ikingiki cyo kuvugisha ukuri.
None ko tuzi ko umuryango w'abibumbye cyangwa se inkiko ari bo bonyine bemeza genocide, tukaba tuzi ko ntaho umuryango w'abibumbye uvuga ko hari genocide yakorewe Abahutu, mwebwe mufite bushobozi iki bw'amategeko bwemeza ko iyi genocide yakorewe Abahutu?
Icya mbere ni uko tumaze igihe y'abantu babishyizeho umwete n'ubushake bakareba ibyo umuryango mpuzamahanga wagiye uvuga, cyane cyane New RNC, ukareba amaraporo yagiye akorwa. Nubwo amwe atagiye asohoka cyangwa se ngo abyemeze, ariko iyo uciye muri mapping report ugaca muri mu maraporo ya uwitwa Robert Garto, ugaca mu maraporo yakozwe na ba Robert Garsoni, ukareba nyine ibyabaye mu Rwanda bya Kibeho, hamwe n'ibyo tuzi, ibyo bitwereka yuko tubona harabaye genocide. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko dusaba nyine uwo muryango mpuzamahanga cyangwa se amahanga akwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo abo tubona bavugwa muri ayo maraporo kandi natwe bishingiye ku buhamya bwo dufite ko abo uwo miryango mpuzamahanga ikwiriye kuba yashakisha uburyo babazwa icyo cyaha bakoreye Abahutu. Mbibutse yuko abatwumva kugira ngo iriya genocide yakorewe Abatutsi muri 1994 ishobore kwemerwa, twamaze amezi icyo gihe nawe umunyamabanga mukuru wa FPR tuvuga ngo habaye genocide, abantu badashaka kubyemera harimo n'abo iki gihugu cya Amerika ntuyemo.
None Rubwana Rudasingwa, ayo maraporo yose uvuga, izo mapping report, nta nimwe yari yemezwa n'umuryango w'abibumbye?
Ubwo rero icyo nanjye mvuga nuko ari uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda kubivuga kugeza igihe ayo mahanga azemera ibyakorewe abo Bahutu, kuko abanyamahanga ntabwo bajye bashaka ko ibyitwa genocide, kuko iyo umaze kubyemera hari inshingano zo bufite kubikurikirana.
Ariko iyo uvuze ko ari genocide yakorewe Abahutu, kuko genocide irategurwa, genocide ishyirwa mu bikorwa na guverinoma, ubwo yakozwe nande iyo genocide?
Iyo genocide abayikoze twabanditse, abayiteguye twabanditse, baranditse aho ngaho, sinshaka kubisubiramo amazina ariko aranditse. Iby'uko byakwemezwa ko ari bo, ibyo twebwe tubishyize hanze. Ubwo wenda bizamara umwaka umwe, imyaka ibiri, itanu, icumi, amaherezo ayo mahanga uvuga niyo azashobora gushyiraho uburyo icyo kintu kizemerwa koko ko ibyo tuvuga ari ukuri, ko hari genocide yakorewe Abahutu.
Mu itangazo ryanyu muravuga ko byakozwe n'abantu bari muri FPR ndetse muri leta yo muri 1994, ariko iyo leta namwe mwari muyirimo, kuki ubivuze aka kanya Bwana Rudasingwa?
Igituma mbivuze sinashobora kubivuga nkiri muri iyo leta.
Kubera iki?
Wagira ngo nkiri muri leta ya Kagame nkavuga ngo iyi leta ngo yakoze genocide, icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri,
none nimba uzi ko ari ukuri, kuki utakwemera gushyira ukuri ahagaragara kabone nubwo wagupfira?
Noneho ndabivuze kuko ukuri guca mu ziko ni gushya, niko abanyarwanda bavuga. Nge sinzigera ntinya kugera imbere y'urukiko urwo ari rwo rwose ruzaba rubaza ruti Rudasingwa, nawe muri 1994 wari muri iyo leta, ibyo uzi niki, ibyo wakoze niki? Jyewe nzisobanuraho.
Theogene Rudasingwa twavuganaga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagerageje rero kureba icyo Leta y'u Rwanda ivuga kuri ibi birego, ariko ntabwo twashoboye kubona uwo tuvugana.